ngiyaphumelela njengebhotela. Every day was Christmas, shampoo bophuma amabhodlela. Chris Cross, thina best confused abathakathi. Cheese and Force, yonke into behlangene. Awusiyohlangana amahlanga, awusiyobonana masibona. Abangani bami bayangikhohlisa, bathi kimi musukuyikhohlisa. Muntu akukhohlwa manje usemelika. Njengesimkhadi noma ungalahleka mina ngizokurika. Njengozahara umthwalo uyasinda. Mthwalo wami uyangisinda. Mthwalo wami uyangisinda. Ngithi khawunqede, khawunqede sali. Khawunqede, khawunqede sali. Ngithi buyangese, buyangese sali. Ngithi buyangese.
Fun.